hustle down, yeah. I know the fuck on music. And I got it. Eya tuliri wakafune kasi obudde bwe nina kanzi yerugazi nalekayo mulungi era nize yantuma kachokolete yankaguzi yansuubiza nti aliba ndoda kasi mutalina alina kafaananyi seyeyapolapola ng'omugole kumazi kumpitidde nsang'omugole tuddemu amayingo nga mangi naye nja kutuuka manya sabira ekyomikwano gyogigambe nti oninze kajokuretiko nkaleta mpa ku budde jagala nsembere mu kafuba ke yansembeze we kajokureti kakalye awesanyula lisembeze Chukuriti kakalye, awesanyula lisembeze.